Abanyaroma umutwe wa 16. Mbashinze mushiki wacu Foibe ukorera itorero rya Kristo ry'Ikenkireya, mumwakire muri nyagasani nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mumwunganire ku kintu cyose yabakeneraho. Erega nawe yunganiye abantu benshi, nanjye ndimo. Mutashye Purisira na Akwira, bagenzi banjye twakoranye umurimo wa Kristo Yesu, bari biyemeje no gupfa kugira ngo bandokore. Sijye jyenyine ubashimira, ahubwo ni amatorero yose ya Kristo yo mu mahanga. Mutashye n'itorero rya Kristo rikoranira mu rugo rwabo. Mutashye n'inshuti nkunda Epaineto, wabimburiye abo mu ntara ya Aziya bose kwemera Kristo, na Mariya wabavunikiye cyane mu mutashye. Mutashye bene wacu Andironiko na Yuniya twafunganywe, ni intumwa za Kristo z'ibirangirire kandi bemeye Kristo mbere yanjye. Mutashye na Amuriyato, inshuti yanjye nkunda muri Kristo. Mutashye Urubano, dufatanye umurimo dukorera Kristo, hamwe n'inshuti nkunda Staki. Mutashye Apele, uzwiho ko akomeye kuri Kristo. Mutashye n'abo kwa Aristoburo. Mutashye mwene wacu Herodioni n'abo kwa Narisisi bari muri nyagasani. Mutashye Tirifaina na Tirivoza, bakorera nyagasani bashyizeho umwete. Mutashye n'inshuti nkunda Perusi, nawe wakoreye nyagasani ashyizeho umwete mwinshi. Mutashye Rufo, watorewe kuba uwa nyagasani. Mutashye na nyina wambereye nanjye umubyeyi. Mutashye na Asinyirito, Fregoni, Herumesi, Patiroba, Heruma n'abavandimwe bari kumwe nabo. Mutashye Filologo na Yuriya, Nereyi na mushiki we Olimpa, nabo bari kumwe bose nyagasani yagize intorezi. Muramukanye muhoberana ku buryo butagira amakemwa. Abagize amatorero yose ya Kristo barabatashye. Bavandimwe, ndabihanangirije ngo mwirinde abaca ibice mu bavandimwe kandi bakababangamira, bagaca ukubiri n'inyigisho mwahawe. Bene abo ngabo mubagendere kure. Koko rero, abameze batyo ntibakorera Umwami wacu Kristo, ahubwo bakorera inda zabo. Bakoresha akarimi keza n'amagambo yo kuryoshya, bakayobya bafite imitima yoroshye. Abantu bose bazi ukuntu mwumviraga nyagasani. Ibyo biranshimisha, ariko icyo mbifuriza ni ukujijukira gukora neza, mudafata impu zombi ngo mukore nabi. Imana yo soko y'amahoro ntizatinda kujanjagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu. Umwami wacu Yesu nagumye kubagirira ubuntu. Mugenzi wanjye dukorana Timoteyo arabatashya, hamwe na bene wacu Rusiyo, Yasoni na Sosipatiro.
Jyewe Terutiyo wanditse uru rwandiko, ndabatashya nanjye ndi uwa nyagasani.
Gayo uncumbikiye arabatashya, niwe wakira itorero rya Kristo rikoraniriwe. Erasto umubitsi w'uyu mugi n'umuvandimwe kwa Ruto, nabo barabatashya. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu mwese. Amina. Dusingize Imana ibasha kubakomeza, ishingiye ku butumwa bwiza namamaza n'ibyo nababwirije kuri Yesu Kristo. Rugikubita, ubwo butumwa bwahoze ari ibanga, none bumaze guhishurwa. Ubu iryo banga ryashyizwe ahagaragara n'ibyanditswe n'abahanuzi nk'uko Imana ihoraho yabitegetse, rimenyeshwa abantu bo mu mahanga yose kugira ngo bemere Kristo bamwumvire. Imana nyir'ubwenge yonyine nihabwe ikuzo ku bwa Yesu Kristo iteka ryose. Amina.